ga ba mmona ka rena
fa na o betha rekele ke ena bosang kwale a no robetsang kwale mfane.